yami manje awena ngidlomzila uthathe inhliziyo yami wayenze yakondo uyabona nale nhliziyo yami asiyami manje ungidlomzila uthathe inhliziyo yami uyenze yakondo awuhlala
Shala 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 ma, ekisweni ya.